Namhlanje iDA ivakashe emaphoyiseni aseOR Tambo Airport ukuzohlola isimo somsebenzi wabo. Siyazi ukuthi kudala bekunenkinga eyiningi, sibona ukubanjwa kwenkunzi nenye indlela ye-crime ekhona la. Kodwa sizwa ukuthi emva kokushintsha kwabaphathi sekungcono, ukuphepha kwandile, kodwa namanje sisekhona iy'nkinga zokushoda kwamaphoyisa. Kanti sidinga ukuthi i-crime intelligence iphakamise izinga lomsebenzi.